mbuzi dwenye ku hadithi ekwata ku kigambo kya tasbihati norukoroddoli lw'obulati buno nga tusomerwa hadithi ya Sa'd ibn Abi Waqqas chombaka yasanga omukyala nga alina nawa nawa zinankanizaki zino ensigo zaki zentende ensigo zentende nga yazisiba kuruki kuruuze mwemwe nakola ebipindi ebifundikwa nga bw'olaba obulati bubeera kati ng'obunankani obwo ntikwakwata n'akola atya n'abala atendereza Allah subhanahu wataala. Kannabbi n'amugamba nti nkubuulireyo ekisinga ku ekyo ekijja okwanguyira n'ennyo okusinga ebyo. N'amugamba nti gamba ni subhanallah adada khalqihi subhanallah rida nafsihi subhanallah zinata arshi paka hadithi gyekoma. Kakati ng'ebigambo ebyo hadithi eyireetebwa kikatulaba walika akantu kali omukyala byasanga alina olukoloddoli lw'obuntu obwo eitegeeza tiyakamugaana afuna bulungi wabula mubaka yamubulira bulungi kiriwa ekisingako obulungi okwanukula hadithi yesi weri ne muryadu salihina mweri naye era mulwetya obutuufu bwayo okwanukula nti obutuufu bwayo eyo si ntuwo ku hadithi eyajja ng'erimu olukoloddoli lw'obuntu obwo buyitibwa bunnawa nawe kabeera akamu obungi nnawaatu okuba nti erimu ekintu ekifaanana bwe kityo. Hadithi origino yaayo eva mu musilimu naye musilimu teriimu olukoloddoli lwa bunankani obwo abantu balaga nti hadithi yajja nange eraga nti mulimu nnawa ekigambo tekiba kituufu era gyewale kuleme kikikolerako. Otuba tukokulinga tugamba nti akalaadi kakkirizibwa okukozesa mu kutendereza Allah subhanahu wataala okwanukula nti akalaadi kaleke kozesa engalo zo oweekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalinganga atendereza Allah yamutenderezanga na ngalo ze zino ebiseera bino ate na mukono gwa ddyo gwokka so si kono taliiko nga tukola ki nga tutendereza Allah mpozi nga ddyo yalwadde oba yafunye buzibu naye utendereza Allah na mukono gwo ogwa ddyo ng'ogenda obala ennyingo zino buli nyingo wa hakadha byogererako ebigambo lwaki akalaadi kaleke wadde kalaadi kakuyambako okamanyidde naki naye kalemu ne riya mu ngeri endala omuntu ayinza okubeera ogyagala omulabe nti atendereza Allah we olwosi atambula agenda akasika ebyo bintu byabazirikalenge era bye batera nnyo okubwesibako baba nti babikolerako naye nga kituufu kalaadi kaleke bale ngalozo olw'ensonga nti omubaka yagamba fa innahunna mustantaqat yawma alqiyama au kama qala sallallahu alaihi wasallam engalo zino Allah ajja kuzaatuza ku akhira zitandika okwogera tasbihati zonna zokolaki zewazikolerako wabarakallahu fikum. Noolwekyo hadithi eyo si ntuufu webagiwera mugambe nti si ntuufu wabayagala okumanya obutali butuufu bwayo mubwangu ennyo katumu reference emu eyitibwa silisilatu lahadith adda'ifa wa atharuha assayi fi lumma ekitabu kya sheikh Muhammad Nasiruddin al Albani volume esooka mujja okusanga ensonga ezo waliwo era nendala egamba ni'ma al mudhakkir assubha ekimu ku birungi ebijjukiza omuntu ke kalaadi ako omuntu kakwata naye obwe hadithi sintuufu era sheikh yagiraga n'ebitebera bingi ebyagiraga n'ebitebo byamanyi bingi ebiwandikiddwa ku nsonga eyo mubyo mulimu ekiyitibwa taarikhu assubha ebyafaayo byakantu ako kavwawa abaffe kaali kafeka mu busiramu oba katuyingiramu buyingizi naye nga mukonkulidde mwita mwangu akantu ako katuyingiramu buyingizi tekabangako kaffe mu ddiini eno eyaffe ey'obusiramu sebekyo sheikh yayitibwa Bakr Abu Zayd rahimahullah yakatufaako ebbanga sidde nendo zafuddemu agwedde sheikh we twamufiirwa nnyo muomu kubamanyi abaali batula ku lukiiko olukulu mu Saudi Arabia yaitibwa Bakr Abu Zayd tuwe bya mugaso nnyo naye tusaba Allah amusaasire akkirize ebirungi byakola ate amutaase ebyamu